Mimi nani?
Mtoto wa Dandu.
Natoka wapi?
Natokea Mwanza.
Mimi nani?
Mtoto wa Dandu.
Natoka wapi?
Natokea Mwanza.
Wachokora wa mtoto wa Dandu na bobo sukari Kenya.
It's like this and it's like that. I've been there and I've done that.
Look at me now, I'm still rocking the top. All the way from Nairobi to Nakuru.
Mtoto wa Dandu, bado ninatesa. Fika Mombasa, ninapendwa kama pesa.
Don't talk about tools, my tools wrong jazz. Tell the DJ to play your favorite song.
Fundi konde, majengo sitarudi. Shauri yako, busy na makosa.
I've seen you on TV, promoting your CD. If you want some love, you got the best for me.
Safari yetu ya Kenya ilikuwa nzuri sana.
Shashikamo abako lobela mweli.
Hey, bana savana, tutarudi Kenya. Mara ya mwisho tulipokuwa Kenya, mambo yetu yalituendea sawa sawa.
Miss Kenya,
Bana Savana, tutarudi Kenya.
Leg Grand Chocorra.